waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
kulanti wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba. Halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda SBS oo idinka imanaysa istuudiyahayaga magaalada Melbourne. Maanta waa Isniin, ay taariikhdu tahay 1 December 2025. Magacayguna waa Cabdinuur Ismaaciil. Qodobada warka maantana waxaa ugu dooroon: ciidanka dembiyada galmada ee New South Wales oo dacwad ku ooga shabakada caruurta faraxumaysa; madaxweynaha Donald Trump oo mar kale sheegay in la dhammayn karo dagaalka Ruushka iyo Ukraine; iyo baabuurta smart cars-ka la yiraahdo oo la sheegay in la isku basaaso. Haddana warkii oo dhan. Korjoogaha madaxa bannaan ee dowladda Australia u qaabilsan internetka ayaa sheegaya in baabuurta casriga ah ee loo yaqaano smart cars loo adeegsanayo in lagu basaaso laguna raadraaco haweenka la kulma tacadiyada guryaha. Madaxa e-safety Julie Inman Grant ayaa sheegtay in farsamadan cusub lagu ogaaday warbixinno soo gaaray adeeg ay maamulaan oo lagu magacaabo Technology Facilitated Abuse Support Service.
We've worked with about 400 domestic frontline workers for really complex cases. Why a woman or her children are being gaslit.
Waxaan la shaqeynay ku dhawaad 400 oo shaqaale ka hawlgala adeegyada taageerada tacadiyada qoyska, kuwaas oo nala wadaagay kiisas aad u adag. Haween iyo caruurtooda ayaa la marin habaabiyay iyagoo aan fahmi karin sida uu ninkoodii hore ku ogaado halka ay joogaan. Wax kasta waanu aragnay, sida iPad ama telefoonka gacanta oo hadiyad la isu siiyo iyadoo oo lagu soo shubay barnaamijyada waxbasaasa. Waxa aanu rabnaa in teknolojiyadu noqoto wax hagaajiya nolosha ee aanay noqonin mid laysku hadimeeya, ayay tiri. Cutubka dembiyada galmada ee booliiska New South Wales ayaa dacwad ku soo oogay 4 nin, kuwaas oo lagu eedeeyey inay ku lug lahaayeen shabakad caalamiya oo ku hawlan faafinta iyo samaynta waxyaalo muujinaya tacadiyo galmo oo loo geystay caruur. Dembibaadhayaal ka tirsan Strike Force Constantine ayaa sheegay in shabakadan caruurta faraxumaysa ee fadhigooda yahay Sydney ay si firfircoon ugu lug lahaayeen haysashada, gudbinta iyo fududaynta agabka xadgudubka iyagoo adeegsanaya website si caalamiya loo maamulo. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay jirto fursad wanaagsan oo lagu gaadhi karo heshiis lagu joojinayo dagaalka Ukraine kadib wadahadalladii ugu dambeeyay ee Mareykanka iyo Ukraine ay ku yeesheen Florida. Mas'uuliyiinta Mareykanka iyo Ukraine ayaa wada qaatay ku dhawaad 4 saacadood oo wada xaajood ah oo loogu talagalay in lagu raadiyo xal lagu dhammaynayo dagaalka u dhexeeya labada dal ee Ruushka iyo Ukraine. Dibadbaxayaal ayaa isugu soo baxay bannaanka guriga gaarka ah ee madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog, isaga oo iyaga oo ku mudaharaadaya nidhaahdee codsiga ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu u gudbiyey madaxweynaha dowladda si looga cafiyo dacwadda masuqmaasuqa. Qareennada Netanyahu ayaa ku doodaya in dacwadaha ka dhanka ah ay caqabad ku yihiin awooddiisa hoggaamineed, islamarkaana cafis la siiyaa uu u wanaagsan yahay Israa'iil. Netanyahu ayaa beeniyey eedeymaha ku saabsan lacag qaadasho sharci darro ah, khiyaano iyo xadgudub kalsoonida xilka ah, balse hoggaamiyaha mudaharaadka Shikma Bresler ayaa sheegtay inay muhiim tahay in dacwadda la sii wado ilaa go'aan kama dambaysa laga gaadho. Godka cusub ee tareenada hoos maraan ee metro tunnelka la yiraahdo oo ku yaala Melbourne ayaa 24 saacadood gudahood waxaa adeegsaday in ka badan 70,000 oo rakaab ah markii ugu horreysay ee la furay. Godka ama tunnelka oo dhererkiisu yahay 9 kilomitir ayaa hoos maraa bartamaha magaalada Melbourne, iskuna xidha bariga iyo galbeedka Melbourne. Mashruucan ayaa ku kacay 15 bilyan, dhismihiisuna socday ku dhawaad 9 sannadood. Warkii maantana intaasu ku dhan yahay. Fadlan mar kasta iyo maalin kasta laanta af Soomaaliga SBS kala soco podcastka iyo Facebooka oo cinwaankoodu yahay SBS Somali.
like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.